Onani chitunzi-tunzi cha chisanu ndi chitatu. Yoswa aphunzitsa anthu. Yoswa chapter 23 verse 1 ufika pa chapter cha 24 verse 28. Aisraeli anakhala mdziko la Kanani monga Mulungu analonjezera. Pamene Yoswa atakalamba anasonkhanitsa anthu onse pamodzi. Ndipo anati kwa iwo, chilimikani. Mverani malamulo olembedwa mbuku la lamulo la Mulungu. Ngati mutumikira Mulungu ina, mudzaonongeka pa dziko la bwinoli Mulungu wakupatsani. Dzisankhireni lero lino yemwe mudzatumikira. Anthu onse analonjeza kutumikira Yehova. Abwenzi, Mulungu anasunga malonjezano yonse kwa Yoswa ndi kwa Israeli. Anawapatsa dziko lawo, ndipo anagonjetsa adani awo. Mulungu atilonjeza malo osatha kumwamba. Mulungu asunga malonjezano ake onse. Mdani wathu ndi Satana. Koma tili naye mtsogoleri wa mkulu yemwe anagonjetsa Satana. Iye ndi Ambuye Yesu Kristu. Tiyenera kutumikira ndi kumvera iye. Lero muyenera musankhe wotumikira.